Ake ngithokoze, mhlane kubengelele, kwamnandi sindawonye futhi. Engosini, afresh. Ngingusibonelo Bhithi wakangema, ongumlomo kaBennett Diamond weChristianity Works. Ukwaneliseka, ukupheleliseka, ukugcwaliseka. Lawo magama amathathu akhuluma ngomuzwa wolangazelelo lokupheleliseka empilweni sonke esikulangazelelayo. Nokho, okuyimpilo abaningi abangayitholi, abangafiki kuyo. Mlaleli, ake sithathe leli thuba, sigubhe, sibuke isikhathi eside sokuphila sikaBennett Diamond, umbhalo lama-devotion. Ngoba namhlanje wenza u-65 weminyaka ephila emhlabeni. Wazalwa ngomhla ka-15 March 1959. Okuchaza ukuthi nebala i-65 iminyaka edla nhlamvana amabele. Lokho kumenza abe mdala kunabantu abangu-90% abaphilayo emhlabeni namhlanje. Uma umuntu okhonza ukuthi ucwaninge ngama-stats abantu abaphilayo. Uma kuwukuthi nawe mlaleli, ukuleyo mnyaka, njengoba ulalele njengamanje, awu siyakubongela. Kumbe umzali noma umzali womzali wakho ukuleyo mnyaka. Siyambongela. Lokho kuchaza ukuthi usebona okuningi empilweni kulo mhlaba. Phansi kwezimvu zekhanda lakhe. Kuchaza ukuthi leyo ngqondo kulelo khanda isicabange kaningi. Amehlo akhe asebona okuningi. Inhliziyo yakhe isijabule kaningi futhi yadumala kaningi. Phezu kwakho konke lokho kuphila iminyaka eminingi kangako emhlabeni. Wabona incebo, impumelelo, ama-career akhona amahle, konke okukhona. Akusondeli nokusondela ekuletheni ukwaneliseka, ukugcwaliseka, ukupheleliseka enhlizweni. Uyedwa kuphela ongakwenza lokho. Ihubo 63, verse 5, kuya ku-8. Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha. Umlomo wami uyakudumisa ngeyindebe ezethabayo. Nxa ngikukhumbula ecansini lami, ngizindla ngawe emlindweni yasebusuku. Ngokuba ungisizile, ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho. Umphefumulo wami ubambelele kuwe, esokunene sakho siyamphasa. Leli hubo labhalwa inkosi uDavide ehlane laseJudiya. Indawo emadlala, indawo engenabo uNkulunkulu. Nokho, kukuleyo ndawo kanye la ayeneliseke khona esuthi ngamanoni uDavide. Ukuneliseka, ukugcwaliseka, ukupheliseka. Kusendaweni eyodwa phaqa. KuNkulunkulu uqobo lwakhe. Umphefumulo wami ubambelele kuwe. Esokunene sakho siyangiphasa. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.